essa vinde. Katinzi ze kweba ze.
Njagala omanye essanyu lyange, njagala omanye omutima gwange. Ndudde ludde eyo kati nzize. Njagala nkuyimbire, njagala omanye nga bwe nsimye. Ndudde ludde eyo kati nzize. Zani,
boya kala moti.
Zani,
boya kala moti.
Kachinzize,
kachinzize kweba ze.
Bongo no moyo kwange, ngusabo bitwale kati bibyo. Mwe kuba kuba obufanani, nandibadde wawo taligwe. Wanyamba nundage kubo kati nzize.
Kati nzize kwebaze.
Zani,
boya kala moti.
Zani,
boya kala moti.
Zani,
boya kala moti.
Kati nzize.
Kati nzize kwebaze.
Oh yeah.
Yeah.